rings on him. It's not the first time I caught you cheat. When you say Zulala ngam, that was the last time I peed. I'm so tired of this. Gonna go back to Shani, still a sick pelil. Gish your local, turn the bang in along, I will pelil. Uthando lwethu alusafani unefihle eningi. Indawo sanginaka isikhathi esiningi. Awusasixaki nangokukhuluma nami. Kathi uyathanda masixabana njalo. Kuhlukumeza imizwa yami. Kuthi uyangithanda umoshele isikhathi sami. Konke bekuhlanganisile sekuphelile. Ngisho lonke uthando benginawo ngaphelile. So you can carry on, go mess around, mess around. Usale wazi this time I'll be around, be around. Usale kahle mina ngiyahamba, ngiyahamba. Ngokubekezela kungidlulile, sawabona abanye. Mina ngiyahamba, ngiyahamba. Ngokubekezela kungidlulile, sawabona abanye.